Amekuja kupati kinyama Mbona kujiweka nyuma 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 kama mkia bana Nganye umati na minisketi Zina pita 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 zina esabu bana
Kila shika uyo
Barona so
Bata shika yule
Barona so
Haya shika uyo
Barona so
Na hapanda nimepata nini
Inaye kinendova Atutaki maanda e Inaye kinendova
Atutaki maanda e
Kila kwa booth you know I'm killing it Madame wasapi leo kwa club mzuka Wamevaa mashuka wanashuka shuka Kwanza yule pale mwenye kiu no thin Siapewe vale kani over 18 Amka dance usikai kwa kiti Amka dance twende chini kwa chini
Kila shika uyo Basi shika yule
Haya
shika uyo
Na
hapa nani mefata ni
Atibado na soma na sitaki noma Nime come to party mi sitaki chali Amna noma tume come to dance Amka twende basi here's your chance
Tuamke sote, tuendeni kwa flow Turuke ruke, tuache kudoro Tuamke sote, tuendeni kwa flow Turuke ruke, tuache kudoro
Mborako ni pepo ma, imeniata mapengo ma Usiche kunitenda ma, kwa wensangu kunijeka ma Mborako ni pepo ma, imeniata mapengo ma Usiche kunitenda ma, kwa wensangu kunijeka ma
Usikuche sura, nasema kweli Watana nao, ni watapeli Nili mkenya, mkenya risi Paseme nini, nitapati kenya
Kila shika uyo,
Barona so
Basi shika yule,
Barona so
Haya shika uyu,
Barona so
Na hapa ndani mefata nini
Inaye kinendova
Atutaki maanda e
Inaye kinendova
Atutaki maanda e